Swag music.
One time. It's a boy Vinny Diesel, aka Vin Machine. Survivor Zill.
Baseke Datishan. You know your boy is in the building, right? Daddy of the new school rap.
Miss Jix.
Daddy's
Jix. On it.
Louis nigga Dolo. Hey girl, you want to drop a crazy. Vendela Buffo be my meat, take it easy. Bueno. Unifini le patuse, Tyler, patakos. Iwe, tia shake your kali twe. Nayo, tia shake your kali twe. Gule futi gulaiti, batambe wakali cho. Tia, iwe shake your kali twe. Nayo, tia shake your kali twe. Gule futi gulaiti, batambe wakali. Iwe, tia shake your kali twe. Nayo, tia shake your kali twe. Gule futi gulaiti, batambe wakali cho. Tia, iwe shake your kali twe. Nayo, tia shake your kali.
Unenambuyo yosia na kolelo nifuna nitandalile makolo waku. Wabano musa nangelonda mbuyo inga lengese uka mutulo malonda. Vene bakulangisa monga bakukonda. Kazimu mutima ni mbuyo yako wanakonda. Unambuyo monga tebola iwe sindi wa player monga ni footballer. Ichi chili pati kuchipinda olo cha kongola chili hadi kuchipinda. Chimani mbesa hai monga siga mfusi deko wapongo za timu mishinga. Nevoyo kupa kubike panganda. Nevoyo kupa tumina pastolo shinganga.
Hey girl, iwe wani dropa krese. Vendela bafu pima mite kitise. Bwela unifini le patuse. Tyler patakos. Iwe tia shake your kali twe. Nayo tia shake your kali twe. Gule futi gulaiti batambe wakali cho. Tia iwe shake your kali twe. Nayo tia shake your kali. Tia shake your kali twe. Nayo tia shake your kali twe. Gule futi gulaiti batambe wakali cho. Tia iwe shake your kali twe.
Louis nigga Dolo.
Shake your kali twe. Gule futi gulaiti
Shawa Kings in the building. Chaba no musa na bigi nyashinga. Chapu chaba kai wala kwata modachi. Church peretistas never na jodaiti cho. Big nyash big take a swa. Yampenya mami nefiole shana. Wind up your body girl, wind up your body. Your backside bigger than Khalifa, huh? Baby girl, I want to be my hand. Olo chive shani nde kusenda. Vabidi mpaka fem kukafe. Vabidi siya tu. Uli wandi, we mwina mwandi. We wandi, kumutima wandi. Kumutima wandi, wama kofe weka. Yue weka wama kofe my baby.
Mami take it easy. Bwela unifini le patuse. Tyler patakos. Iwe tia shake your kali twe. Nayo tia shake your kali twe. Gule futi gulaiti batambe wakali cho. Tia iwe shake your kali twe. Nayo tia shake your kali twe. Gule futi gulaiti batambe wakali. Iwe tia shake your kali twe. Nayo tia shake your kali twe. Gule futi gulaiti batambe wakali cho. Tia iwe shake your kali.
Baseke Tatishan.